Kwa majina naitwa Wanjeri Nderu, mimi ni president wa Kenya for International Society for Human Rights. Tumekuja leo kutoka asubuhi saa 3 na zenye tuzimefanya tuje huku ni kwa sababu ya situation yenye tunaona Nairobi iko sahi. We are very concerned kuhusu ile corruption imefanya Nairobi ikakua. Tumeona kwanza kwa sababu ya mafuriko yenye yalifanyika juzi, wale watu walifariki, tumeona illegal demolitions. Tumejaribu kumuambia Sakaja hata a respond kwa hizi issues, amenyamaza, hatuongeleshi kabisa. Tuliona nyumba kule Runda zimejaa maji mpaka kwa ceiling. Ukiona hata hiyo mafuriko vile lifanyika, the response from the government ilikuwa unfair and unjustified. Ukiona kama mahali kama South B, what did they do in South B? Walienda wakachukua, wakaenda kwa mto. Hiyo mto wana demolish side yenye iko na informal settlements, and then they leave the side that has nyumba zenye zimetengenezwa za kifahari na factories. So tukaona hata surely some people are more human than others. Yes, kuna problem Runda, lakini hakuna mtu ameenda Runda akasema tubomoe Runda. Hao wenye wamebomolewa kwa hizi vijiji hata wakupatiwa notice, walikutwa kwa manyumba zao wakakufa uko ndani during the demolitions. So those are some of the things zimefanya tukuje kwa street. Buildings zinakuja unplanned. Kama Kilimani has become a concrete slum. Wanajenga beacon to beacon na wanajenga 24 hours a day. Hata Sunday hawapumziki.